me beat a pill pill queen.
Zaven,
yeah. Ishina ni Zaven, aka Kopala Nina. Nadari wa umenga nari kupila Nina. Tabesuka sane sale chinua. No walwa zifibwa muchemba chinua. Fresh baby kunungilasha. Pretty mother, nari wa pressure. My money ni chita tualasha. Mu inbox sala ni pasi ni mbasha. Baga shisalanga nende umaga chema. Broke nigga kutani lolo kateka tema. Chemu itolo shita chakan shitire bima. So before manifesto ufile wa ipima. Inotete pinungia chive. Akachena ninja la maeshive. Noti bade posi ledi nine. Dada wino echile ngo kwe banjine. Limo mula angufu isho kuchipa. Kunji minika kuma ume ushipipa. Ata seka mwane nyuku ipipa. Na skinny kwa tika suba matipo. Nishipo wingi mubidi chansesha. Ukukosa nishi mbicha pangwasha. Akalubido tekulanda chanasha. Wow, 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 wow. Vessels kwa tinine nalembe shipao. Plani nema ule bali embao. Ukupiete nomba nichile embao.
Network.com.